masipala lego kwa SPM mfa. Azikanje bangibuyile sibala ngisayibone kahle indaba ukuthi ngizoqhubeka nomshova yabona. Ayintake mothe wabheka no-ash uzofile and ebengishizile. And nginencuse mina sibala. So angeke ngisakhona mfana. Bafanele ngibhekele ne-off i-VAV. So asibala uzongixolela mfana kithi, otherwise ulove uyayishintsha le nto yabona.
Ilanga laphuma webagethi mbuyagaya welele.
Bega, I remember ngiyakhumbula ngihleli phansi kwetafula lapha endlini ubusaphasapha umama ekushayisa amabonda. All I could say was thula mama thula, having wish of becoming a daughter. And I'm out of the street, sengiploma nabo lova, hanga nolaka nenhliziyo seyabila. Amanzi nepapa ivesi yemihla ngemihla, when I close my eyes usathane uyangihlebela. So one day ngalahla ngawukhanda lo mshova, angifuni kuzwa next and God what could be next. I'm lost on the street sengilahle nokholo, Lord I know everyday inkandi sono, but please know ukuthi angizanga since izolo. Papap sebafikile labo lova, ntonsi insimbi yami check imagazini igcwele. Sengijapa amakhawunti ubusaphasapha umkatakati nyakanyaka inqube efanga. Baba uzongixolela ngiyazi ngikhandi sono. Amen. One day singalindelanga kwaqhamuka ukufa kwacathama njengesela. Yibo labo lova baphethe izulu lezandla, balibulala ibade lami. Umzimba sowuyaphola igazi ubusaphasapha. Take care of your off lam nengosi yami. Yalala ibade lami, shobade. Next thing ya shizila, it's robbery and murder. And everything ya thandaz, and I'm thinking of my mama. Yo, he's badelam, yo. UJehova ngumelusi wami, angikusaba lutho, uyangiholela emadlelweni alihlaza. So I wrote a letter to the priest, please come uzongibona. And tell mama I love her, I'm coming out in December. Now I'm a man, even worse I'm a father. Cause I'm not like my father, I'll be here forever. Amehlo avuliwe, ubaba ungiqinile. Amen. Amen. Amen.